Bates, bates.
Yeah, yeah. Zero. Kama sauce minde, sauce minde. Staki kubeba watu extra. Staki kupatana na maponye, ponye.
Mosti sitaki kuifinya. Nataka kuipeleka mdonye, mdonye.
Staki kubeba watu extra. Staki kupatana na maponye, ponye.
Mosti sitaki kuifinya. Nataka kuipeleka mdonye, mdonye.
Wabita mazese, back up the track. Back up the track. Nagi to track, yo. Zero, we nuclear, back up the track. Too far from the track, yo. Back up the track. Nagi says zero nuclear.
Shibi shibi denga, lakona mawe denga. Neza bonga kila mina, badona bonga sheng. Alan koredi kakuna form ni kutoke. Sini wale tulizagi koko na zon kuchote. Naweza kamka nimepita si lazima nkugote. Tuko kwetu na bado tukenda kwao tuko safe. Free space kaboom di bomb situme S. Haka kangu noko nako kana itagwa grace jo.
Unamacha, unamtaka, unataka tukubonye, bonye. Eta pigwa ndole, ndole. Foreign the thugs waka yole, yole.
Staki kujaba watu extra. Staki kupatana na maponye, ponye.
Uski sitaki kuifinya. Nataka kuipeleka mdonye, mdonye.
Staki kubeba watu extra. Staki kupatana na maponye, ponye.
Uski sitaki kuifinya. Nataka kuipeleka mdonye, mdonye.
Wabita mazese, back up the track. Back up the track. Nagi the track, yo. Zero, we nuclear, back up the track. Too far from the track, yo. Back up the track. Nagi says zero nuclear.
Wapenda gwala, wapenda vela. Makwela kwela lista shila anabela.
Shila lipela, hala hala hana hela. And two tinga, si storyteller. Did the team better, leave your up better. I'm a 12 setter. Mchulu bem kato zako na maneta. Nataka kunipia condition yetu a check. I don't know how namba nimewa na shenga.
Yeah, badass, badass.
Staki kubeba watu extra. Staki kupatana na maponye, ponye.
Uski sitaki kuifinya. Nataka kuipeleka mdonye, mdonye.
Staki kubeba watu extra. Staki kupatana na maponye, ponye.
Uski sitaki kuifinya. Nataka kuipeleka mdonye, mdonye.